olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan. Wa fai loa le whainga mā loa le Northern Territory, nisi o ana iloilonga wa fai ai tū la whono e tatala i tua tangata. Bail laws mai le tū la whono, ia atoa ima le ono whaapopoina o mālasi anga o leo leo, i le mai o le whaalavlawe na mariwa isi telabousa whainga ruenga i le falefangu po le bottle shop i Darwin, i le whai unga le vastalwai. Fai loa le minister ulu le teritoria tali tonu o nisi o suinga ua fai ai lalo nei iloilonga o le afesoso ni tele i le taula i lea i le ausol tu la fono i lea fai tu o le tenu. O le chief minister po le minister ulu o le Northern Territory, Natasha Files, sa ia fai lauloina nisi o nei tulanga wanga i sao i mata upu e te te ai i winga le manuia masa wanga.
Our safety is paramount. Enough is enough. This behaviour has to stop. We have seen nationally and in the Northern Territory increased carriage of edge weapons along with violent crime. This is not normal. We want to stop it before it takes hold.
O whanonoanga o le iwa i le ita i te tonu o Darwin, i le mai au le whalawlawe na mani wa i le luas futau sanga o stangata whainga nuenga i le bottle shop, Declan Laverty. Ma ua whaerua mai na sauno ai fwoi masasui o le hospitality NT's Alex Bruce, o le maliwa le talavou wa whaate ia i tangata whainga nuenga i le lato fwoi matata, ai meise o le teritoria toa.
Yeah, look, it is white hot out there, no doubt about it. I think today, though, we do need to send a strong message that we need to get back on top of safety, we need the community to feel safe, we need our staff, our venues, our customers to feel safe.
Wasa o nore sui komisina o leo leo le Northern Territory, Michael Murphy, o le mana onga mo au unangata u whalabalabu whaafuasei, ua matua i whaatupula ia taru maire se furu tau sanga taruai.
We see between 60 and 95 domestic violence incidents across the Northern Territory every night, every 24-hour period, which is alarming. And lots of work's been done in that space to address that. When we look at the call centre, the Joint Emergency Services call centre, in 10 years ago they got 12,000 calls in a month. This month we've got 35,000.
Sauno fore minister ulu o nisi o nei fuafuanga o fatulanga o le atoe fatuma winai le nofo le lei.
We are going to review the bail laws and penalties for weapon offences. This work will commence immediately and it will review the bail laws for offences involving a weapon, including the presumption for and against bail for such offences. We will also review the current penalties for people carrying weapons in public, along with undertaking a review of the police powers to ensure that they are adequate and meet the community's expectations.
I lalo fo'i o nei fuafuanga le agalulue faatasele mālo e faalauloa nisi o taumafaiga e totogiina crowd controllers i faaloloa faape fo'i e pei o le bottle shop ai le gata i lea o le faia o se sa'iliga o nofoaga uma e iai auaunaga i le tune volepo ma ia fa'aupegaina leoleo i capsicum spray. Na whaero fo'i, o le asitia fo'i e le mālo o mālosi'aga o leoleo ma o se faatatau ua talia lelei e le sui komisina o leoleo.
The increase in police powers will provide better safety outcomes for Northern Territorians. It will allow police to stop, search, detain and seize anyone suspected of carrying edged weapons, or weapons for that matter.
A au loo iai nisi taitai o le community o loo popole le nei tulanga, whai mai a lātou o mālusi anga fōu le atu wina i leo leo na amata e taula iai le ba'ai tangata First Nations mai isi tulanga. O Nick Espy, o the lawyer senior in the North Australian Aboriginal Justice Agency.
At the moment, our prisons are full, our prisons and watch houses are full, they're overflowing. We have people in prison sleeping on the floor. Their behaviour is not going to change in those sort of oppressive conditions. We need the solutions to be resourced and focused on the community, focused outside of simply locking people up, which we know doesn't work.
Pai mai leo leo le Northern Territory, o so se awhianga i leo whaeo tangata e wha'a whare pui puina e ao na mata i tū le lei. Pai mai ua matua i tū tumu whare pui pui, ma lo o tau wha'a tonu tonu fo'i pāngu tā. Nei li poti tu whatsia e Thais O'Cusey ma Leticia Lemke al SBS News ia wā fo'i lousi na fia i le neima ta upu.
Toi fia wha'a fofonga i nisi tala wha'a pia?
Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.